rabbit boy.
Don't touch us on the beat.
Fanya kitu wa Shanghai, kipenzi changu. Wajoko tofauti na wale wanonijaza asila ndani ya moyo wangu. Na wambia tuwezi kuachana. Eti baby unaonaji, watu wakiwa natusema situnaongeza maaba. Kasi watanu naje dia, mana kila nachosema kiwezekani kwa sasa. Nikona uwazuri ilili naongeza mapenzi. Kiliona tu na usinge waza, kuna kitu swezi sahau. Upende kweli ilusi waze tu.
Watawezaje
kulivunja ili penzi?
Watawezaje
wewe na mie?
Watawezaje Watawezaje
yeah.
You are my valentine, valentine. You are my valentine.
Yani wewe wa mie.
You are my valentine, valentine. You are my valentine.
Kumbie utulie.
You are my valentine, valentine. You are my valentine.
Halali yangu mie.
You are my valentine, valentine. You are my valentine.
Suko na cheka cheka unangata kidore mwenzio kumbie. Na pondo unaniteka na kuwa mpole kumbie na mie. Na vile mtaratibu unaifanya siangaike. Fundi kabisa unantibu unanilinda nsizurike. Nakubali moyo wangu na kupachukua. Kusu mapenzi ilo we unajua. Umeniteka siambilika ajawa ipungua. Raha
watawezaje
kulivunja ili penzi?
Watawezaje
wewe na mie?
Watawezaje